mateka kuwonya n'enjala n'obuwala bweye nakira walayo numeza n'amalala kenafunye gwe kanjoga ekibuka wantamedde gwe nali njagala kati ndi mu kigali yegwa kivuka bakuwala na rasaizi yo kati wafunye ezeze type yo you got me falling in love my love.
I'm your African girl, selling up colors every moment.